bazokwala abaningi banomo bazokwala abaningi banomo bazokwala yosala bathula asifuna bangane yosala bathula sifuna imane yosala bathula asifuna bangane yosala bathula sifuna imane yosala bathula Asifuna bangane, yosala bathula, sifuna imane, yosala bathula, asifuna bangane, yosala bathula, sifuna imane. Yosala bantula sifuna imane yosala bantula asifuna bangane
Sifuna imane, yosala bathula, asifuna imane.